ngithathe ibed nephepha bhalela indaba iyamhlupha ngenzeka indlela engikhule ngayo enketha ukuluva ngangithi ngishawa ngibonisa ngibone ngathi ngiyahlushwa namhlanje nginembuzo emningi yena nginakuyiphendula amaflop engikwenzela okushini wona susa ukushisa angisakwazi ukuhlala ngikhuleke noma kubanda ngiyashisa abanye bathi ngusikhotheni abanye bathi ngikhile abanye bangifuna ngifile abanye bangifuna ngiphile impasa kunayo ngapha namahata ngifuna ngicandile ukube tshela isesontweni ngabe nginikelile bhala le ngoma ngoba ngifuna ukukhonfesa emphakathini and ngingayisola kube ngalalela abazali bami ngayeka ubuhlonga ndlebe ngavula indlebe ngalalela ngaba ngikho la ngikhona ngabe isigele ngasiqeda ngakhetha ukuhlupha umphakathi ngafakazela inombo ngagqoma ngahola ngasizwa seke indlondlo yasuthini kazi vula indlebe kusalelinye ipheji elilandelayo
If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself.
Uphila ngokuminga nokushizila ngenze ngashintshi isinto kwangenza ngakhumbula ukuthi ngihlale kunamaphuko sengiyabona manje amehla asevulekile hhayi ngoba bekimpumputhe ngomqondo bengisadukile fundile ngibonile sesisele kumile ukuthi ngiqondise ngathola leli thuba ngangatiyeka ngalisebenzisa bonke imafia NGMDs my brother bakunike leli thuba and abazange bangixwaye kumele ngilisebenzise ngomculo ngakho umphakathi nyanya umthakathi sengiphusha kuphela ngikasananasi pheke imnandi imnandi mangiqeda ngiphakele umphakathi sonke sijabule sikhohlwe zonke izinto ezadlula ngiyazi babanye akulula basafisa ngisho ukunquma but I pray everyday umdalwa ngiphe ninye ithuba angikani uyazi sonke sifunda ngamaphutha ukujula ngumculo werap ungenze ngakhula njengethekeni imithi abangani abadrong ngafloba sure
If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. If there's anyone I should have blamed, if there's anyone I should have blamed, I should have blamed myself. I should have blamed myself.